qof oo intee naqada bulshada walan qabado oo hol kare intee naqada ama doola leen qabado karada meeba dalka dibkan ii walaan ka socda qashqashadan bilaa arbishaad ka walaan dal ka socda intee qof ku safay intee sanad qaf
doorashada faylata isbeddel ku fadaan ay hoob lu waayo si aan lu weelo faylaha lanki lan khair la lanin guul ilaahay ogoli lin rajaa laakin un way odsadaan ilaahay ku odsadaan in lan khair qabo qabla ilaahay ninkii
mayba ku rajaynaa ilaahay ani oo ma aragtay madaxweyne daacid ah oo cadaalad ah oo ilaahay oo doomajay maslaxadiis isu kaseeye ki khayrnga ilaahay yani indoor aan un ki fay lama gordaan ilaahay subhanahu wa ta'ala may baray wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ilaahay ma lan kale qayb ka sawmale ki khayrnin ama kasan ilaahay may ku tuugan oo ku rajayaan ani oo nay ki khayrka ah u lininka dhiib
bismillaahir rahmaan rahiim doorashada magaalada muqdisho ka dhayayta may boo ku filadaan in doorasho oo nagata micnaati dalka i dadka wal an goobada fadi oo micnaa magaalada isbedel kaseenow dadka isbedel kaseenow nan alanan ki fado haadoy